Si wanapenda kumbe
na yumba.
RJ the DJ all day baby.
Amelewa, amelewa, tanga limelewa, alimelewa, chawa melewa, amelewa, sponsor amelewa, amelewa. Twende the litan, twende kidimbwi, likuwa sieta bajaji, twende likwidi, eti anadanga kamdangia babako,
nawe kadange,
eti anajiuza nawe kauze ya kwako.
Jamani fam,
ukuti, ukuti. Mwenzetu, mwenzetu.
Kaleo,
kaleo. Nanini, nanini.
Naponde, naponde.
Tusimpeleke nyumbani kwao asije kusemwa na mama yake.
Yesa, 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 yesa.
Si wanapenda kubeba.